Kumwe anakana Yesu pansi pano kumwambati chizarowe. Kumwe anakana Yesu pansi pano kumwambati chizarowe.
Zarira,
zarira,
amaine,
amaine,